Bacitiriru witeka, aho trouble go fing go behind me.
Imana,
Imana, iteguye kuba.